garengana gudumiya juwari ta garengana may fadane inni dibaatada oo hadda dawladda dhaha raisul wasaara oo ka haye juwari inni isu ku dhaafo oo isu ku dhaafnaan ilaahay ma le usu ka dib gab akaran dumisu usu kar dumiska e dawladda usu ilaahay ma le awoodi ya dul saaro hay
ar rahim ki wax shirkan meelan yaala mayan yaala dadiido qaska maxamed sheekh usmaan diwaare le ka hay wali buu hadd ka diido beesh xariin la re may mi masuulana na re muulmada deegan maxamed maxamed usmaan diwaare mud maya maya diidne maya
may deega hayne meelaha oo waraasilan la deega hayte baa umuntu dhon deega hayte dadna nadaam diid ah inna maana dawladda ka beeri oo waraasil may leebad mu ku dulgaado korno dibadna Soomaaliya marti dibka marti dibob dhii lagna ku taajiray lagna ka khasaaray lagna ka dhimaday lagna ka rafaade qolay dibaato dad amariya dad ku filan maamad Usmaan Jawaare lanka kuma aaradaw amba wal kala hanmeeleegaw beelaha reegmay aragahayte ba arday lan qarin dumis ee nabadiid ah